tangu nazaliwa malijiwa mista. Aka nipa changamoto man kwenye dunia. Mwanzo walizani niteweze kwa nabi. Doma ana jina zuri sound wakanipatia. Ila siku sipo enda tesula zilifutika. Bada bibi ya mashairi naandika. Muda mwingi mziki na sikiliza. Sometimes niko busy nikawa na cheza cheza shule. Nikatembea kwa sababu ya mziki. Juu ya mziki sisikisi ambiliki. Kwani toka long time mimi na mziki. Ndo maana kwenye jamii yani wala sipikiki one. Mashairi yangu ya kuelimisha jamii. Napendo na wadogo wakati mpaka wazee wangi kibao. Washaenda kwa waganga kuziba nyota. Awaji Mungu kapanga. Chikumenia never a cup and a cup of hadiki fully penalty microphone and control the spirit of the church and that you keep on the wing again in a shanga and a gunka copy nyingi silly zi majina sokoni awanifiki never change killer then a fanana na jiki never pokushe kama majini magadi kikutana nami na wepe kusama gaidi umeni skill sanjishe vitana mu uwa sipotezi mundi sene kutumie gang never the games I've taken a tamba kwenye microphone na flow ile kistar. Yeah, when you get me mshindi, hakuna tani weza wakubwa ni shower killer, killer. Donation 50 zope sinapozi panga ya. Kama ni chakula na kula paka na sasa uppercast tu. Yani vest tunapigia ata freestyles. Kama vipi na waiga. Ukiwa na pumzi kama mi utapigia. Tumejipanga ndio maana tunasonga. Atutakumbea atutaki ushambenga. Sio anyanyua gym ndio anajua kuzipiga. Noni hivi hivi nita kupa mandonga. Usiwe kama flana na uzulumu wezao. Wana kula wana shiba jwa migongo ya wezao. Mashindano wana ansiche kupesa zao wao. Awana lolote thani kuzulumu. So misfitch, the way it was my snitch. No matter sometimes, you pick a young bitch. The mimi na mziki wangu, stack you wanna fix.